romance. It's been a while, it's been a moment. I kupa oh njulu bang bang. Kutowe kutu pori bang bang. Nasi jawa iye chami kuwa romante. Girl, I'm gonna give it to you the way you like it. Vile minapendara, siwezi kunyimama. Please know this is not a meeting. Apo kija kwangu ma utapanda miti. Usikose kubeba matunda parachichi. This is not a meeting ma utapanda miti, yeah. Wiki imepita minachoka. Meni wacha nateseka. Simu nikipiga unanyesha. Akisi wone taka uruma. Let me confess. Mama naitaka you. Let me confess. Mama naitaka hiyo. Let me confess. Mama naitaka hiyo. Let me confess. Mama naitaka hiyo.
Mbona kami nimekamia na uko mbali. Kifika ntaifa kamia kimandonga, yeah. Kama ukiwa mbali fanya funga safari. Tena nikakubandika kama chungu nikusunge kama ugali. Ndo ntairarua na nina utumbo na ukija ntauaua.
Jamani,
ukija waga unanukiaga kidogo na chupi yenye mauaua. Nikiwa nawe ni mikasi, ndani ni makashikashi. Tena mixa vumbila kongo lugumbashi. Ila usende kushitaki mama. Wiki imepita minachoka. Umeni yata nateseka. Simu nikipiga unanyesha. Unataka kuhuma mama.
Let me confess. Mama naitaka you. Let me confess. Mama naitaka you. Let me confess. Mama naitaka you.